You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.
Ke dumedisa bamamedi kaofela ba radio pulpit le bitso le maatla le pholosang la morena Jesu Kriste le dumedisa ke moruti Masengi mo mosong wa kajeno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo mo bukeng ya John chapter 8 verse 32 fale lentswe la Modimo le verse 36 e ba lega ka tseleng. Le tla tseba nnete mme nnete e tla le lokolla. Verse 36 ka baka leo e ka re hamora a lelokolla e tla ba lelokolotswe ka sebele. Ke rata re bala le 2 Corinthians chapter 3 verse 17 fela e re mme morena ke moya mme moo moya wa morena o leng teng tokologo e teng. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae. In Jesus' name, amen. Mamedi a rategang ke rata re lebelela kgang e ke ngwadile mo ka sekgwa gore what makes us free, ke eng seo se re lokollang mo lefoko la Modimo mo re badileng mo teng mo. Re tshwanetse re lokolole morena Jesu o ne a bua kgang e a e bua le batho ba ba neng ba utlwe lentswe la gae fale or lefoko la gae e tlhalosa mo gore motho morena Jesu o ne a tlhalosa gore motho o belegetswe mo sebeng o belegwe e le lekgoba la sebe o belegwe a le tronkong ya e mobe. O bua le batho ba na mona bajuta, o bua le bajuta mona ene lefoko le la Modimo le bua le rona le mo letsatsi la ka tseno o re lekgoba ke motho o e leng gore o tshwere ke ha itshwara o belegwe a na le tlhago e ka mogare ga gae. E re we are natural slaves go ya ka lefoko la Modimo bala lefoko la Modimo hantsi. Now bebele re bontsha mo gore morena Jesu a re go na le ntho tse tharo tseo di ka kgonang gore gore lokolola mo morena Jesu a tsa bolelang ka tsone. Number one ke e re e badile yona mo a re di scriptures nnete boammaaruri you will know the truth le tla tseba nnete mme nnete e tla le lokolola. Ke ya ntlha ya bolelang ka yone and then a bolela gape re ya bobedi o lokolola ke the sun. When the sun sets you free, ga morena Jesu a go lokolola, ga morena Jesu a o patelela ka madi a gae mosebetsi wa gae wa sefapanong ga o diragala bophelong ba gago o ntsha mo dinthong tso tsotlhe tso ka molao wa mošeno keke wa tswa mo go tsona. And then e tlhalosa gape le ka the spirit, the holy spirit mo re badileng mo 2 Corinthians chapter 3 fale e tlhalosa gore mo go na le mowa wa Modimo mme morena ke moya mme moya wa morena o leng teng mme moya wa morena o leng teng tokologo e teng. There is that liberty. Ke ntho tseo re di bonang mo re badileng mo letsatsi la ka tseno gore ga re bele gore na le dibe re tlhoka morena Jesu nnete ye o itse bibele re will know the truth nnete ye senotsweng a se nnete fela. Batho ba bantsi ba e bala bibele ba bangwe ba di bible school but if the word is not revealed, if there's no manifestation, if there's no revelation ye e tlisang ke moya o halalelang o ke ke wa lokologa dibeng o tlo dula le lekgoba o tlo dula o palela ke dintho tseo Modimo a batlang gore o tlo o dietse. Gantsi batho ra monna mongwe ba moruti o mongwe o ne a rata go rogakana ga a tlhobotse kgoloro phuthego e be di saeta gore monna o gore re kgona gore a se ka tlho a rogakana ga re mo tlogeleng apere kgoloro ka nne ga apere kgoloro ga kgone go rogakana. Now mo lefoko la Modimo le re bontsha gore ga o na le nnete o na le Jesu Jesu o khona gore a le mo go wena o khona go lokollwa mo sebeng o khona go lokollwa mo tshenyegong mo go laoleng sebe se a laola sebe se a busa sebe se tlisa lefu sebe se tlisa malwetse mo mothong sebe se tlisa mathata se tlisa matshwenyego se tlisa dikgobalo tse dintšhi the illness dintho tse re bonang re na le tsona mathata a re na le tsona se tlisa the financial lack e re bang le yona hardship, financial hardship, who talk the challenge, sitivel, sitlisa what we call toil. Little mudu le tlhagisa le re motho o tla ja mofufutso wa phatla ya hae o tla dira ka matla mme a fumane go le gonye ma empa ha mora a go lokolla ha Jesu a ka madi ya hae a tlosa di trouble tso tsotlhe a o modumela kena pelong ya gago a tlosa matshwenyego a gago a otlhe ke ena a ka kgonang gore a o redeeme ka madi a gae a o etse sebupua se sempšha o be ngwana wa gae. Now lentswe la modimo le tlhalosa le re ga a go lokolla, if he sets you free, o tlo ba ya lokologile le ka nnete. Re na le ditokologo tse di leng teng, di-freedom tse di leng teng, ga di lokolole batho ga di ba ntshe mo mathata, ga di ba ntshe mo matshwenyego, ga di ba ntshe mo dithogakong. Galatians chapter 3 e tlhalosa gore Jesu o re swetse, o ile a fanyegwa ko teng ya sefapano, a kokotelwa mo teng madi a gae a tshologa gore a tletla kgone gore a tlose dithogako tseo di neng di le teng, tse di neng di tlisitse ke sebi le lefu, matshwenyego, dilo tse tsotlhe tse di neng di re imela gore the blessings of Abraham, ditlonolofatso tsa Aborahama di tle di tle godimo ga rona ba re dumelang ka moya ka Kriste Jesu. That's why lefoko la Modimo le bala mo re badileng mo bakurente le re moya, where the spirit of the Lord is, there is freedom. Where the spirit of the Lord is, there is liberty. Men's long search for religious ceremony, dilo tso tsotlhe tse batho ba di dirang ba leka gore ba tswe mo sebing, di a palelwa ke gore di ka ba etsa gore ba be bana ba Modimo. We must against na ba 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 di se go ba di wemela o le shume legalism e ba wo fe hape, but the freedom ya niti ye tlisang the fruit of the spirit ke Murana Jesu, ke the spirit, the Holy Spirit is here today. Holy Spirit ke arapela the chaos that is in the life ya mo mamedi ka letsatsi la ka tseno dintho tso tso tletse mpi tse motlemileng ke a rapela ka lebitso la Jesu gore Modimo wa rona lokileng mo lokolle mo etse le ya gololosegileng e le ka nnete ka matla a o tsositseng Morena Jesu ka ona mo bafung ka madi a Jesu. I cut all the chain tse di mofileng, translate him into your kingdom and let them be free, and be free indeed. O ya ka mo lefoko la gago le bolelang ka teng, in Jesus' mighty name I believe we receive it, we take it, it's done in Jesus' name. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.